Yeah,
Sanjay Bandi,
Dale boy, boy hey.
That's the fun the beat.
Tumzani wami tumere, hivi kwetu msotere, tukicheza mtere, tukicheza mtere, mana sina mabifu madogo na wapa visogo watoto wadogo watulie. Oh yeah, yeah, hey. Malu malu cheza ngoma, ganja movie na buluma, ngoma zangu zitavuma. Hey, hey. Malu malu cheza ngoma, ganja movie na buluma, ngoma zangu zitavuma. Hey, kama vile kinambungu spungu mwishimi wa shupavu pavu kempote kudari dari. Hey, kama vile kinambungu spungu mwishimi wa shupavu pavu kina hote kudari.
Mitume,
mitume, mitume, nyo plezi ninatoka. Mitume, mitume, nyo plezi ninapaso. Mitume, mitume, mwanake changanya pinduka tetema. Oh oh I die chinake. Oh mama mwanake changanya pinduka tetema. Oh ah mara piusi mara Joshua mara wili tonani tena bana wacha uchani tujuane jamani tukutani jiani. Salamu mkononi mitume, tujuane jamani tukutane njiani. Na salamu mdomoni I see. Sina mabifu jamani, watoto wadogo na wapa visogo watulie.
Mitume,
mitume, mitume, nyo plezi ninatoka. Mitume, mitume, nyo plezi ninapaso. Mitume, mitume, nyo plezi ninatoka. Mitume, mitume, nyo plezi ninapaso. Chiza kwetu chini wachome bondeni. Chiza kwetu chini wendo tuone pangani. Chiza hagi chini watuone luhuna. Chiza kwetu chini walalame daraja. Chiza kwetu chini tuone usafi. Chiza chini mpenzi iwachome uruma. Nipe hagi chini watuone tiwani. Malu malu chiza ngoma, chacha ganja na buluma. Kivirasa chiza ngoma, basi watuone. Malu malu chiza ngoma, chacha ganja na buluma. Na orasa chiza ngoma, hivi watuone. Handshake tiwani, handshake Kipsongo, handshake uruma kama domi kangwana. Handshake tiwanio, handshake lesosi, handshake uruma kama domi kangwana. Mitume, mitume, nyo plezi ninatoka. Mitume, mitume, nyo plezi ninapaso. Mitume, mitume, nyo plezi ninatoka. Mitume, mitume, nyo mtani na aso.